kunonya salonda ebironda bisula yo mukasasiro nanonya kunonya salonda ebironda bisula yo mukasasiro ono namusanga mu kifo kitufu wacho nandaganyisa okumulage waffe wacho nandaganyisa okumulage waffe
www.djericom.com.